Ayo, music. It's for the love, baby. This is when I work a lot sick. Yes, I'm a. Ayo, yo. Yaga.
Kimamba.
Na 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 na.
Yes, sir.
Sura yangu ilivo taratibu. Naruka mengi majaribu. Kindia zibu tani haribu. Barafu wa uba. Wewe ndo nae nitibu. Ungekuwa mti wa matunda. Nenge kuita mzabibu.
Uongo wa upendi. Usinyache sendi. Wako sija pretend. Yes, I'm alone. You should be mine. Wako si pretend. Penzi siliwe kibondi.
A pop man never lied to
you. Yes, sir.
Lied to
you. Yo, yes, sir. I give you something, you give you something. I give you something, you give you something. I give you love. Then you give me love. I give you something, you give you something. I give you something, you give you something. I give you love. Then you give me love.
I wish you be my wife. Kibanda kibangaro, njoo tuwekeze tujenge love. Usije nijaribu mapenzi ataniua. Wendo jambo samaki ushavua. Something new, something sweet. Tena we my woman beauty.
Moyo wangu kapiano, yani mi nsipokona.
Yote ni mapenzi, usije fanyaga ushenzi. Ukanipa maradhi, takalala lo kitenzi.
I give you something, you give you something. I give you something, you give you something. I give you love, then you give me love. I give you something, you give you something. I give you something, you give you something. I give you love, then you give me love.
I wish you be my wife.